Tracy in the mix.
Recognized.
Powerhouse.
Team Super. What else? Pop Man. Yeah, baby. On. Rio. SG's Life. Six Ways. Team Super. Team Super.
Snooks.
Only hit a song.
Chimami chanzini baluni tape. Kamula weka taimone kei tape. No chance chimfu afe mupepi. Wesenga waila chidala kuri pipe. Cho inenda kwana muda tata. Chilenga ndepunda afe tata tata. Ngakada chiva pankanda. Chandete la chikanda na inefuti na chikanda. Kuri pipe cho. Chidala kuri pipe cho. Ni pali teke swa,
yeah,
mewo na ni fuila pali teke swa.
Teke swa,
pali teke swa ine.
Doti iwe munzako kasako, alikuata big size matako. Light skin ni kumenso na magago. Kani ya machuzi ya konda pa Chicago. Ni matype ya magero tima sangana. Chimwe mopokuma na ngatiba nkana. Ikange na elo futi na kupasana. Hadana futi we baby na kumakana. Chikona cha benzeru za tupunda. Yama love maka maka na kupunda. It's okay, chini chonga ngani Nike. Mr. Right, kumozi chena Haiti.
Chimami chanzi ni baluni tape. Kamula weka teri mwone kei tape. No chance, chifu afe mupepi. Wesenga waila chidala kuipa ipicha.
Inenda kwana muda dada. Chilenga ndepunda afe tata tata. Ngakada, chiva pankanda. Chandete la chikanda na inefuti na chikanda. Kuri paipicho. Na chidala kuri paipicho. Ni pali teke swa. Nebo nali fuila pali teke swa.
Rio.
Teke swa.
Microphone kill.
Pali teke swa ine. Fiambile muli besti. Ama hug na magis muli besti. 2 days later fiali chinja muli baby. Jebele patai doku palu shei bambu. Chawa na catwalk. Okay you can't stalk. Pali wa sweet stalk. Musheni lollipop. Oloni meat shop. Okay you can't shop. Ndechini nesha ikire na pa bus stop. Chifuwa tunku tunku dionse paka mwalala. Sasabi koto tuntu dionse ngaka mwalala. Okay wambala. Nasunge shimbala. Nanaku ukilala manzi ndeku bwala bwala. Chimami chanzi ni baruni tape. Kamula weka taimone kei tape. No chance chifuwa femu baby. Dose nga waila chidala kulipa ipicho. Inenda kwana muda tata. Chilenga ndepunda fe tata tata. Ngakada chiva pankanda. Chandete la chikanda na inefuti na chikanda. Kulipa ipicho. Na chidala kulipa ipicho. Ni pali teke swa. Nebo nali fuila pali teke swa. Teke swa.
Flow passing swiss.
Wenta tachawa mona teke simbo. Kupaula kofye ubongo wafika kulimbo. Kuwaba nwewe nani kukule wango ulimbo. Kwelo chai sate mamo vyene a limbi nimbo. Tachawa nenso nine chanji tile kuka kondo. Kwelo nate tolo mate teji tsangwa naba bondo. Chasirana jipa toke sembo na kwa sondo. Lintu naile 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 ninde sana londo. Kong kong kofu chanji kate paku woko. Chileila kunderu chile puku nyane mboko. Abai fine nishiri ya pona ne linso. Kantelele na chinda sakale mumesho. Chimami chanzi ni baluni tape. Kamula weka taimone kei tape. No chance chimfu afe mupepi. Yosenga waila chidala kulipa ipicho. Inenda kwana muda tata. Chilenga ndepunda afe tata tata. Ngakada chiva pankanda. Chandete la chikanda na inefuti na chikanda.
Wagaina wadewa chawa nefse ndokuruma. Chpele HD wakamba ndiye chitoroma.
Body kwa kala I think bena sauma Icharo body wamefyari fula pesa Ulala uku kule kwa mte kote wingi wefsu Bala migapa njika teko busushi Timu ntu na fpeni akwa kunshu Kukuri ngomuti matumona sombe kwa maku Kam kroze baby sakuno ine ngufya mbake Isu mi wate ona itike fya mbake Ava nshibe bai shibe fyo na wafya Snoke sara kurika bai paka fya mpefye
Yeah
Saulula.